sana. Yaje kugera jeswa na seti bisatani amunyaga idafite byose abana n'ubutunzi n'inshuti bimushiraho ariko yobu arihangana nijeze ivovota ngo areke imana yakomeje kwizera
ukwiye kugira kwihangana mu kwa Yobu wageragejwe akanamba ku Mana nawe n'umwizera azakubera umuyobozi muri we ntacyo azabura ukwiye kugira kwihangana mu kwa Yobu wageragejwe akanamba ku Mana nawe n'umwizera azakubera umuyobozi muri we ntacyo azabura
wananzi satani ntiyareke yaho amuteza ibibembe umugore we na wamubera intumwa ya satani kwihakana Imana ye ariko Yobu ntiyigeze yihakana Imana kuko yarazi uwizeye Imana nayo ntiyigeze imutererana ibana nawe ibana nawe yobaranisha ukwiye
ukwiye kugira kwihangana mu kwa Yobu
wageragejwe
akanamba ku Mana nawe n'umwizera azakubera umuyobozi
Oh.